biso batu mwindo babota biso na musique na kata nzoto tozonga nsima te tokende liboso mikolo nyonso mpo mosala tozali kosala baninga esepelisi mokili mobima nzambe toyemba elongo baninga Pan-Africa, Pan-America, ho Pan-Jamaica, Pan-Asia, Pan-Europa Wemba panzembo na bino malamu Pomo sala bozali ko sala baninga Ese pelisimo kilimo bima nzambe La 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 Na pesi respect Na bo batika biso Bebo batika la na biso Yoka bakombo la bango Bob Marley, mwana Jamaica Akende, Miles Davis Mwana America Akende, Dizzy Gillespie Mwana America Akende, Jimi Hendrix Mwana America Akende, Bob Masekela Mwana Africa Peter Tosh Mwana Jamaica Akende, Miriam Makeba, Mama ya Afrika Manu Libango, Mwana Afrika, Suma Kosa Na pesi respect, na boba tika biso Bebo batika la na biso, yoka bakombo na bango James Brown, Jamie, Mwana Amerika America Gino Barroza Mwana Afrika Akende Tabasele Mwana Afrika Akende Lombo Makiavi Franco Mwana Afrika Akende Dr. Nico Mwana Afrika Akende Fela Nicola Bokuti Afrobeat Akende Europa, Africa, ezali mokili na yo, yo moto mundo.